ya ndima senorita ubuhle bakho cha kazokwela ngimi fusixi we mama mia ndima mama sita kivuke kusini ngicabanga nawe ngikone maphe ha o maria ndima senorita ubuhle bakho cha kazokwela ngimi fusixi ayo mama mia ndima mama sita kivuke kusini ngicabanga nawe.
Yeah.
ubuhle bakho chazobela ngikuzisise ayolama mina mama masita kivuke tsini kabona tsini baba
usafanise kanda
jalo mengibona
wifunda la mina damba yekela wifunda la mina
We'll be right back.